Itetero.
Kanyoni, ubonye tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana?
Noneho unaniwe mbere yanjye koko baka?
Oya, erega njyewe nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba, naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene,
reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana Itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere.
Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa,
nanjye Teta, tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi Itetero. Bana nshuti zacu, yambi, twari dukumburanye pe.
Amakuru yanyu ku ishuri se byifashe bite? Twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose.
Nibyo rwose. Ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse, mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tuzajya dukora isuku aho dukinira kugira ngo imyanda itazihishamo imibu ikaturuma maze ikadutera malariya, sibyo?
Nibyo rwose Teta, bana nshuti zacu, namwe nimutubwire, iyo muri ku ishuri mwigiyeho iki? Muze twumve inshuti zacu.
Nase ababyeyi bacu bo bayishuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twashishikarijwe kubwira ababyeyi batwite kwirinda malariya no kwihutira kujya kwa muganga mu gihe bagaragaje ibimenyetso byayo. Uyu munsi ababyeyi turasobanurirwa serivisi zitangirwa mu ngo mbonezamikurire n'akamaro kazo.
Ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro Itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 22 21.
Noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu.
Ese ubwo kuki mwatangiye gukina ntarazwa?
Ntabwo turi abana babi kanyo, nabo batinze kuza.
Basi munshiremo nanjye, ndabana na banare.
Aje mube batatu rero kandi twebwe turi babiri gusa.
Niba ari ibyo duhindura umukino, natwe ntabwo twakwemera ko mu mujyana mukaba benshi kuturu.
Yego we, dukina ubute.
Yewe, ndibutse we, muzi ibyo nabonye?
Bitubwire.
Wabonye iki kanyo?
Nyine nanyuze ku ishuri nsanga abana bari kubigisha akaririmbo, maze nanjye ndahagarara ndiyumvira.
Yego sha, niyo mpamvu watinze kuza ngo dukine.
Iii, niyo mpamvu, maze nanagafashe mu mutwe.
Natwe katwigisha se kanyo?
Nyine, abana bose bari gukina bishimye baririmba ngo mbega nyamanza keza ko mbona wishimye, niki cyabiguteye ngo natwe tugufashe, erega nikomora nk'abanyeshuri mwe, iyo mbona mukina numvana bakinamo.
Kanyo reka natwe tuyikine.
Ubwo se mwayifashe?
Ahubwo kanyo, banza uyiririmbe yose uyirangize maze uyitwigishe tuyikine.
Nje nafashemo duke maze.
Ngaho reka mbanze nyirangize, harya naringeze.
Aho kanyamanza kubwira abana ngo iyo mbona mukina numva nabakinamo.
Je na gahene yayifashe.
Iyo mbona mukina numva nabakinamo, ujye uzatwikinire nabwo bibujijwe, wenda wazatwigisha kuguruka nkawe, kuguruka nkawe,
kuguruka nkawe, kuguruka nkawe, kuguruka nkawe.
Ayiwe Kanya, urabona ukuntu nkandagiye?
Ese ugukandagira icyumbi mwana Kanya?
Nonese hari ubwo nabishakaga ko narinde kwigurukira nkamukandagira ntabishaka? Reka turebe ko hatavuye amaraso baka.
Ntago mvuye amaraso ariko ndababaye.
Ngaho saba imbabazi undi mwana Kanya.
Ngaho mbabarira waka, ntabwo nabishakaga, sibyo? Ndakubabariye Kanya.
Waka, niba umubabariye ngaho seka.
Mbeka nyamanza keza, kuguruka nkawe, kuguruka nkawe.
Ntabwo ari gutya baririmba baka.
Njyewe rata nayifashe yose Kanya.
Nanjye maze. Nge ntabwo nayifashe neza ariko nayimenye, ntabwo nyiririmba nka Bakame. Turirimbe rero. Baravuga ngo
mbeka nyamanza keza ko mbona wishimye,
niki cyabiguteye ngo natwe tugufashe, erega nikomora nk'abanyeshuri imwe, iyo mbona mukina numva nabakinamo, ujye uzatwikinire ntabwo bibujijwe, wenda wazatwigisha kuguruka nkawe, kuguruka nkawe, kuguruka nkawe.
Teta, Karen, wumvise ukuntu Kanya yaje kuyirembazaho indirimbo nshyashya?
Yego disi cyusa, abwiye utundi tunyamaswa ko yayigiye ku ishuri, yanyuzeho abandi bana bayiririmba bishimye. Ese bana nshuti zacu, namwe nimutubwire, iyo muri ku ishuri muhigira iki?
Reka kumenya turaririmba, turakina, reka no kuba reka mu nyoni, duhe ibiryo, uduhe igikoma. Ku ishuri bambika igikoma. Batuhanira ibiryo. Iyo turi ku ishuri dukina na Shania. Ku ishuri turaririmba. Ejo nari narwaye. Iyo ngiye ku ishuri ngina n'abandi bana.
Yo! Abana, mubivuze neza rwose.
Yego disi cyusa. Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze tubyine, dukine, twishime twese.
Ariko nari y'abana batoya. Igikusenga keretse kuririmba, besta wayo yatoye imana. Ereka wititaba ingongo nga tugende, nuyimena sakurindi kwa mbere.
Abana, mwayumvise? Twicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Muraho neza abana nshuti zanjye, muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Abana, muribuka ko ubushize mu isomo ry'ibidukikije twize kuvuga amazina yacu. Ubu ndizera ko buri mwana wese azi kuvuga amazina ye yose. Uyu munsi rero mu isomo ry'ibidukikije tugiye gukomeza kwivuga umwirondoro. Uyu munsi turavuga amazina y'ababyeyi bacu. Nkaba nifuza ko isomo ryacu rirangira, buri mwana wese ashobora gusubiza ibibazo bijyanye n'inkuru kandi ashobora kuvuga amazina y'ababyeyi be. Bana nshuti zanjye, niba mwiteguye rero, reka mbasomere inkuru ishimishije nabateguriye yitwa Nzi kuvuga amazina y'ababyeyi banjye. Reka ntangire. Nzi kuvuga amazina y'ababyeyi banjye. Mico yajyanye na mama we mu isoko batangira guhaha ibintu binyuranye. Nyina wa Mico yunamye arimo kugura amaronji, nuko Mico ababonye hirya yabo hari ahantu barimo gucuruza ibikinisho. Abarirutse ajya kubireba. Mama we amaze kugura amaronji yaramubuze, amushakisha mu isoko ryose aramubura, kuko isoko ryari rinini cyane. Ahita ajya kuri polisi gusaba kumufasha kumushaka. Mico nawe atangira kuzerera mu isoko ryose arira ati, mama, mama, uri he? Umugabo wari iruhande rwe aramubaza ati, umwana, wabaye iki kurimo kurira? Mico aramusubiza ati, nabuze mama. nuko uwo mugabo abaza Mico ati wowe witwa nde wa mwana we arasubiza ati nitwa Mico Gaston arongera amubaza nibaza amazina y'ababyeyi be Mico aramusubiza ati yego papa yitwa Rebero Pierre naho mama kitwa Imana Jeannette arongera aramubaza ati uzaho mutuye aramusubiza ati dutuye Kinyinya uwo mugabo aramufata mushyikiriza polisi polisi nayo imujyane wabo Mico ageze mu rugo asaba imbabazi ko atazongera gusiga ababyeyi be akagenda batari kumwe nuko umupolisi abwira ababyeyi be ati mwarakoze gutoza umwana kuvuga amazina y'ababyeyi be iyo atayamenya byari kutugora kubona iwabo kandi mujye mwita ku bana cyane kugira ngo mutababura murakoze cyane nshuti zanjye gutega amatwi inkuru yacu niba mwiteguye rero reka mbabaze ibibazo kandi musubize inkuru yacu yitwa ngo iki ngaho bibwira umuntu mukuru muri kumwe murakoze cyane inkuru yacu yitwa nzi kuvuga amazina y'ababyeyi banjye none se nshuti zanjye Mico na mama we bari bagiye hehe murakoze cyane Mico na mama we bari bajyanye mu isoko guhaha ni iki cyabaye kuri Mico igihe mama we yarimo kugura amaronji ngaho bisobanurira umuntu mukuru muri kumwe ubivuze neza cyane Mico yabonye ahantu bacururizaga ibikinisho asiga mama we aragenda nuko arabura kuko isoko ryari rinini cyane ni iki cyatumye babasha kubona ababyeyi ba Mico ngaho ukibwira umuntu mukuru muri kumwe murakoze cyane nukubera ko yavuze amazina ye n'ay'ababyeyi be bana nshuti zanjye iyo Mico aza kunanirwa kuvuga amazina ye n'ay'ababyeyi be byari kumugendekera gute ngaho bisobanurira umuntu mukuru muri kumwe nubisobanuye neza cyane birumvikana ko uyu mwana yashoboraga no kubura ababyeyi be ubwo rero namwe mujye mumenya amazina yanyu yose n'ay'ababyeyi banyu mubonye ko kuyamenya bifite akamaro kandi mujye mwirinda gutoroka ababyeyi ntimukagiraho mujye mutari kumwe n'umuntu mukuru murakoze cyane ko mubinyemereye nshuti zanjye mwitwaye neza rero ngaho nimwiha amashyi menshi isomo ryacu rero rijyanye no kuvuga amazina y'ababyeyi naho rirangiriye ariko reka mbasigire umukoro muze kubaza amazina y'ababyeyi banyu yose murabeho naho ubutaha abacyaga efaga imwe kabiri gatatu kane
mbacira umugani mbabambuza umugani muzabikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva inkuru urageze
nibyo teta kandi iyo gukora dukomereza inkuru uvuga ngo fata umwana wese nk'uwawe
Nibyo rwose bana nshuti zacu muze dusanga nyagakuru ubaradutegereje
kera habayeho
abana
karame nyogoku
amakuru yanyu
ni meza nyogoku
mwese mumeze neza
yemeze neza nyogoku
ndaje rero ngo dukomeze ya nkuru y'ubushize harya ni ihe
fata umwana wese nk'uwawe
Kwabo yibonye mwabahe bana?
Ego?
Muhire na Kanyana.
Muhire na Kanyana. Zabagendekeye bite?
Mama wawe yari yagiye.
Ese yehe?
Baye yagiye mu mugi bataza aho yagiye basigara iwabo.
Yajyaga mu kazi n'ubusanzwe, sibyo?
Eh.
Hanyuma biza kugenda bite?
Aragenda ntiyagaruka.
Aragenda umunsi umwe aragenda ntiyagaruka. Abana bagira ibibazo. Bara abana bangana iki?
Batoya
uwo mubyeyi rero witwa Muhora Cyeye ngo yagumanye nabo abafata neza ndetse aza no kubatangiza ishuri ry'incuke je nje twari twabonye ngo nubwo Muhora Cyeye yabafataga neza ariko Muhire na Kanyana ntibaburaga guhora bigunze ku ishuri abarimu babo bageze aho bamenye ikibazo cyabo maze babaha urukundo rwa kibyeyi abarimu beza ati amashyi 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 we ngo bakajya babaganiriza kandi bakabashishikariza kwiga bashyizeho umwete. Nibyo undi mubyeyi wese akora cyangwa umwarimu akora kugira ngo abana yigisha he kuzagira usigara inyuma, sibyo? Ubwo rero ngo kubera gufatwa neza Muhire na Kanyana bageze aho bibagirwa burundu ibibazo byabo maze bakajya bakina n'abandi bana bishimye. Yoo, this way, amashyi. Reka ngarukira aha ngaha hanze bakomereza ubutaha, sibyo?
Yego nyogoko.
Aha mwumvise iki?
Nge nyogo.
Yego.
Kwiyibagiza ibyatubabazaga tukongera tukamenyera kugira ngo tubashe kwiga.
Mukabana n'abandi yego mu byishimo icyo gihe bibafasha no kwiga neza. Ariko babigezeho batese.
Barafashijwe
na bande?
N'abantu basanzwe atari ababyeyi bacu, atari ababyeyi wabo. Bakajya babitaho bigera nk'ungo ngo igera ubwo ngo barabyibagirwa.
Nyine buri wese afata umwana wese nk'uwe, abaho umubyeyi w'umwana atari. Sibyo? Murakoze.
Teta, Karen, wumvise ukuntu Muhire na Kanyana bahoraga bigunze ku ishuri ariko nyuma bakabasha gukina n'abandi bantu?
Yego shacyusa, nashimishijwe nuko abarimu bamenye ko bigunga kubera batabana na mama wabo maze bakabitaho cyane bigatuma nabo batangira gukina n'abandi bantu.
Oh, Teta, Karen, ntituzacike n'igice kizakurikira. Noneho mbere yuko dutaha, tubanze turirimbane indirimbo. Muriteguye? Twatangiye! Natwe turishimye cyane pe. Ubuse ntitunaniwe? Muze turuhuke.
Kaite si we? Ahagarara turamukanye nyabu.
Ese nawe uyu munsi waje umateraniro mariro? Uraho neza.
Muraho. Aba, Mugisha.
Karame.
Me mugiye gukina nganire na mami neza ho gatoye.
We, muza tujya gukina.
ineza nawe ngwino.
Kawe genda ineza wanje. Mujye gukina.
Naho se ubundi kayitesi.
Amariro.
Nakubonye mu rusengero ndavuga nti ndaza kugusuhuza dutashye. Ntidushoje. Ndeba aho ari wicaye ndakubu. Niko gusohoka nihuta ngo ndeba aho urengeye.
Nuko nabaye nyine. Amaterana yarangira nanjye rwose akaguru kame kari mu muryango mpita nsohoka. Nihuta ngo nayo nje gutunganyiriza amafunguro ya saa sita bana.
Ugira ngo ngeze suko. Nanjye nuko rwose.
Gahoda, uwese kandi wabaye iki? Niko kubaye iki neza?
Niko mugi, keza kwa jarira mu mugize muto.
Ntacyo tumutwaye twari turi kwikinira.
Umva ngo arabeshye. Cyangwa mwanze gukinana nawe?
Niko twabyanze. Turi kujya kumushyira mu mukino wacu agahita yiruka akaduhura.
Gahoda, ahubwo se ko mbona yishakira ko umuterura.
Mana yanjye, yewe. Aba yanyiboheyeho rwose, ngiye rwose ibya keza sinzi. Ngangu ino mibuteruye Keza. Icyo shekere. Shekere mu mwatu giye gutaha.
Keza uyu wigeze umujyana mu rugo mboneza mikurire.
Ashwida. Higira uri hariya se yankundiye.
Uzi ko gutinya abagenzi be bishobora kuba bifitanye isano no kuba atarajyanwe mu rugo mboneza mikurire.
Natese.
Kubera ko adashabutse nk'uko abandi bana bashabutse. Do, reba. Bariya bose bari hariya bajyanwe mu rugo mboneza mikurire. Babasha gutinyuka bamenyerana n'abandi bana.
Yewe, ibyo byo nanjye ndabizi rwose. Kuruko mboneza mikuru rufitiye akamaro abana mu buryo bwose bushoboka.
Keza uyu rero kuko ahorana nawe mu rugo yakwizirikiyeho. Nawe uba wibereye mu mirimo itandukanye ku buryo mutakina nka kuriya. Akantu ko gukina n'abana ntako yifitemo rwose.
Ibyo uvuga rwose nibyo Mariro.
None se habura iki ngo uhamujyane koko Kayite? Ko wajyanyeyo mukuru w'ineza, Keza kuki utamujyanayo?
Urumva nyine nashatse kumujyanayo kenshi pe. Ariko hirya yaranyangira ngo nta kintu gifatika bakura mu rugo mboneza mikurire. Uretse kwirirwa bakina gusa nuko mbonye anganje nshisha make ndamwihorera.
Kwirirwa bakina imikino babigisha se byo ni bibi?
Umaze nkubaze wakabyara.
Si bibi na gato rwose. Kuko uko biga imikino banayikina bifasha umwana kumenya kuvuga neza vuba.
Si,
bikamufasha kwisanzura no gusabana n'abandi bana agashabuka.
Ndabizi rwose Mariro.
Si byo gusa kandi. Kuko mu ngo mboneza mikurire hatangirwa serivisi zitandukanye nk'iz'ubuzima, isuku n'isukura, kurengera umwana, imirire. Urabizi barabagaburira kandi bakabagaburira indyo yuzuye. Hakaba serivisi z'uburezi ndetse n'imibanire n'abandi.
Ibyo byose urabivuga nk'imuki neza wanjye ko yari ameze mbere ntaramujyanayo rwose. Nubaho agiriyeyo. Hari impinduka nini cyane mu myitwarire n'imikurire ye pe. Ariko byihorere. Ngiye gukora uko nshoboye numvishe higira ibyiza byo kujyana umwana mu rugo mboneza mikurire. Kugeza igihe nyumvishe tukajyana uyu Keza pe.
Ndagushyigikiye rwose pe. Ariko uzabikore witonze, ntuzabishyiremo amahane. Uwigishwa ntahatirizwa, ahubwo araganirizwa kumva.
Cyane.
Keza ko gusanga abandi bana ngo bakine yatinye, arimo kwiboha kuri nyina ngo namuheke. Ese babyeyi, mwamuzi serivisi zitangirwa mu rugo mbonezamikurire n'akamaro kazo, tubatumirire impuguke idusobanurire.
Jyewe nitwa Karamira Afrodisi, mpagarariye urugo mbonezamikurire mu kagari ka Kibogora, umurenge wa Kanjongo, akarere ka Nyamasheke. Serivisi zitangirwa mu rugo mbonezamikurire ni uburezi, ni ubumenyi, umutekano, gukangura ubwonko bw'umwana, ubuzima, isuku n'isukura n'imirire myiza. Ibijyanye n'uburezi tubigisha gusoma, tukabereka ibishushanyo by'amoko atandukanye, tukabigisha uturirimbo bikabakora ku bwonko, bigatuma umwana arushaho gukanguka no gushira ubwoba. Uburyo bavuye mu rugo mbonezamikurire bagiye gutangira ishuri rya primaire ndetse babajijutse. Ibijyanye n'ubumenyi n'ubundi tubigishamo gusoma no kwandika. Umutekano tubarinda kuba bakandagira mu byuma ahantu bigira, tugomba kuhakora ubugenzuzi, tukamenya ko hari umutekano wuzuye, nta birobo bihari, nta bijyanye n'ibyuma bihari bakandagiye bafataho, cyangwa ibijyanye n'ibyo bita amahwa aba ari ahantu, mbese hari imbuga imeze neza ku buryo umwana nta kibazo yagira cyamuhungabanya mu gihe ari gukina n'abandi bana. Ku bijyanye n'ubuzima tubapima ibiro, tukabapima ibizigira, tukareba ingano, tukareba ibiro bafite. Itaje twabapimiye twongeye kugaruka gupima tureba niba hari cyahindutseho, byabyongera akaba bikarushaho kuba byize, byagabanutse, umwana ubwo urumva bagiye mu buzima bibi birahinduka. Tubwira n'ababyeyi bakarushaho kudufasha kwita ku bana, tukabitaho bageze hano mu rugo mbonezamikurire, ariko banageze mu rugo rw'ababyeyi, ababyeyi tubita tubashaka, tukabakangurira kwita ku bana bihagije kugira ngo umwana asubire mu buzima busanzwe, yongere agire ubuzima nk'ubwo yari afite. Tubigisha ibijyanye n'isuku n'isukura, bikubiyemo gukaraba intoki, tugira kandagira ukarabe, umwana ageze mu rugo mbonezamikurire tumuramukarabya yamara gukaraba akabona kwinjira mu ishuri ryaho yigira tukamenya niba tukareba kubyanye n'isuku ku nkweto yambaye tukareba ku myambaro iyo tubonye hari itagenda neza nabwo dusanga ababyeyi be tukajya kubaganiriza kugira ngo bajye bamukorera isuku yuzuye tukabareba n'inzara yaba iz'intoki yaba iz'ibirenge tukabakangurira ababyeyi babo kogoshesha abana ku gihe kugira ngo bafite isuku yuzuye abana tubakangurira gukaraba intoki igihe bavuye kuri toyi urumva bakaraba intoki bageze mu rugo mbonezamikurire uramutse ugiye hanze kwituma ibyoroshye cyangwa ibikomeye nabwo agasubira gukaraba intoki akabona kwinjira mu rugo mbonezamikurire afite isuku yuzuye kugira ngo atagira indwara z'ibyorezo zamufataho abana tubagabura n'indyo yuzuye tubagabura mu gihe umubyeyi utajyana umwana ku rugo mbonezamikurire avuga ko ari uguta igihe uwo mubyeyi tumukangurira ko kuzana umwana mu rugo mbonezamikurire bifite umumaro kuko umwana bimukora ku bwonko umwana akajijuka umwana agashira ubwoba kandi bikamurinda n'uburara kwirirwa azerera ku musozi ariho ahurira n'ibibazo byo kuyakandagira mu macupa mu misumari n'ibindi tubongeraho yuko uyu mwana ari gukina n'abandi bimutera gushira ubwoba agashira ibinya bigatuma ajijuka bigatuma umubyeyi agira imyumvire yo kumva ko ibyo yatekerezaga atari ibyo ahubwo akajya yatekereza nk'ibyo bagenzi batekereza n'akazana umwana mu rugo mbonezamikurire babyeyi rero mugomba kujyana abana mu rugo mbonezamikurire kuko bahungukira ubwenge bigatuma abana bakura badafite ikintu cyo kwitinya ahubwo bakajijuka kandi bakamenya n'ikintu cyo kwirinda bakagira umuco n'imyifatire bakamenya gusabana n'abandi nkaba numva narangiza nkangurira ababyeyi rwose ko bagomba gushyira abana mu rugo mbonezamikurire no gufatanya n'abarezi gukurikirana abana babo kugira ngo abana bakure neza
babyeyi badusobanuye serivisi zose zitangirwa mu rugo mbonezamikurire n'akamaro zifitiye abana harimo kubakangura ubwenge gutuma basabana n'abandi bagatinyuka kandi bikanabategurira kuziga neza amasomo yabo mu yandi mashuri
bana nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo ariko mbere y'uko dusoza reka duhe akanya mama Koleta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero
cyose rero tete ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriwe ko umubyeyi utwite agomba kwirinda malariya no kwihutira kujya kwa muganga mu gihe abonye ibimenyetso by'iyi ndwara kugira ngo we n'umwana uri mu nda bitabagiraho ingaruka zirimo n'urupfu duhere ku butumwa bwa Bizimungu Olivier utubwira ko kugira ngo arinde umubyeyi utwite malariya yakwica imibu agasiba n'ibinogo n'ibyobo byarekamo amazi naho Ishimwe Perpeti yabwira umubyeyi kuryama mu nzitiramubu iteye umuti gusiba ibinogo biri hafi y'urugo no gufunga inzugi n'amadirishya hakiri kare dusoreze ku butumwa bwa Ntirampe wa Ernest uvuga ko kugira ngo umubyeyi utwite yirinde malariya agomba kurara mu nzitiramubu buri gihe gusa ibinogo no gutema ibihuru byegereye urugo ndetse no gukinga inzugi n'amadirishya hakiri kare dushimire Bizimungu Olivier Ishimwe Perpeti na Ntirampe Ernest n'abandi batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho
mama Koleta turamushimiye bana nshuti zacu namwe babyeyi bacu twereka muri iki kiganiro itetero turabashimiye nimuzakikore ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasigire indirimbo ibashimishe mwari kumwe
na teta
nanjye cyusa
bayi bana nshuti zacu
bayi namwe babyeyi bacu
imana ibarinde turabakunda
umwana mwiza arangwa no kumvira umwana mwiza arangwa no kubaha
akina neza n'abandi ntawavuna fasha ababyeyi agakunda kwiga
karangwa n'ikinyabupfura
akina neza n'abandi ntawavuga afasha ababyeyi agakunda kwiga
Petero.
Ikigani tete mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.